Indo time pan church sana shikaja hivi hiyo shada imefanya kazi. Yo papi. It's Escobar's Pablo. Bring the package. Mr. Kabaseke, Mr. Masupo on the guitar. Leo Jorada Chafu. Mexico, sasa tuko Mexico bana, sasa wako rada tuko Mexico, sasa na watch kwa hizo countries zingine wajui Kiswahili. Penda Google bana, penda Google. Google translation bana, wewe.